kahle usekhona masoka njengacelwe usachitha isikhathi uthando lungaphela makathanda ngafle mongakamlobola imfana ngashe usekhona masoka njengacelwe usachitha isikhathi uthando lungaphela usekhona masoka njengacelwe usachitha isikhathi uthando lungaphela usekhona masoka njengacelwe usachitha isikhathi uthando lungaphela.